ciidamadan ayaa shalay gaaray magaalada Kismaayo si ay ugu biiraan 15 askari oo sahan ahaa oo ciidamadan horudhac u ahaa oo halkaasii ku sugnaa. Waxay noqonayaan guutadii ugu ballaarayd ee ciidamada booliska Sierra Leone ee Soomaaliya taga. Midowga Afrika ayaa sheegay in ciidamadan la geeyay Soomaaliya ay jawaab u yihiin qaraarkii Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ee 2017, kaasoo ansixiyay in ciidamada booliska ee howlgalka AMISOM la kordhiyo ugu badnaan 1,400 askari. ciidamada la geeyay Kismaayo ayaa taageero tababar iyo farsamaba u fidinaya ciidamada booliska ee maamulka Jubaland. Miss Christine Alalo, kusimaha taliyaha booliska AMISOM oo ciidamadan ku qaabishay garoonka Kismaayo, ayaa ka hadashay waajibaadka ciidankan.
Their coming is going to be a boost to the Jubaland police. You remember that in 2015-16 we trained 600
imaashaha ciidamadani waxay xoojinaysaa ciidamada booliska ee maamulka Jubaland. Sanadkii 2011-12 waxaanu Jubaland u tababarnay 600 oo booliisa. Ciidamada Sierra Leone waxay ka caawinayaan maamulka dhismaha iyo hirgelinta barnaamijyada booliska.
Miss Christine ayaa u mahadcelisay dowladda Sierra Leone ee ciidamada u soo dirtay Soomaaliya si ay gacan uga geystaan dadaalka loogu jiro soo celinta xasiloonida iyo kala dambeynta, gaar ahaan goobaha laga xurayo maleeshiyada Al-Shabaab. Waxay sheegtay in hawsha ugu weyn ee ciidamadan ay noqon doonto maaraynta kala dambeynta dadweynaha, ilaalinta xarumaha maamulka iyo taageerista howlgallada booliska. AMISOM ayaa yamaanshiyaha ciidamadan Sierra Leone ku tilmaantay mid ballaarinaya awoodda booliska Soomaaliya ilaa iyo heer gobol, degmo iyo tuulo, si loo dardargeliyo qorshaha amniga Soomaaliya. Ugu dambeyntiina loogu wareejiyo baytari AMISOM ciidamada Soomaaliya. Mr. Christine ayaa sheegtay in ciidamada booliska AMISOM ay qorsheynayaan inay ka howlgalaan meelaha ka baxsan magaalooyinka.
The gesture that Sierra Leone has done, we expect other countries, police contributing countries to do this.
Talaabada iyo niyad wanaagga ay muujisay Sierra Leone waa mid looga baahan yahay inay ku daydaan dhammaan wadamada booliska ku tabarucay AMISOM. Waxaanu doonaynaa inaanu ciidamada ku soo dhaweyno howlgalkan, annagoo hoosta ka xariiqaynaa inay u baahan yihiin xafiisyo dheeriya iyo xarumo dheeraada oo ay hawshooda ku gutaan. Waxaanu geynaynaa booliskan meel ka baxsan Muqdisho. Waxaanu tagaynaa maamul goboleedyada innagoo oo hoos ugu daadegayna degmooyinka iyo tuulooyinka. Ciidamadanna waxaanu uga baahanahay inay naga caawiyaan dhaqdhaqaaqa howlgallada iyo ammaanka xarumaha.
And we need them because they will be helping us with the movement, with the operations.
Guutadan ciidamada booliska Sierra Leone ee Kismaayo la geeyay ayaa waxaa madax u ah Mustafa Solomon Kambe, kaasoo muujiyay sida waddankiisa ay uga go'an tahay gacan ka geysashada howlgalka AMISOM ee Soomaaliya.
The mandate here is to come and fulfill AMISOM's mandate to ensure that we capacitate the Somali police force.
Waxaan halkan u joognaa inaan fulino hawsha loo igmaday AMISOM oo aan xaqiijino inaan dhisno awoodda ciidanka booliska Soomaaliyeed si ay u gutaan waajibaad ka saaran dalkooda.
Bishii December ee sanadkii 2014 ayaa Sierra Leone ay Soomaaliya kala baxday ciidamo military ah oo ka howlgalayay jubbooyinka, kadib markii ciidamada laga hor istaagay isbeddelka dhinaca ciidamada sababa la xiriiray xanuunka Ebola oo xilligaasi farabaan ku hayay waddamo ku yaala galbeedka Afrika oo ay Sierra Leone ku jirtay. Marka laga soo tago Sierra Leone, waxaa cutubyo ciidan booliska oo hoos yimaada AMISOM ay ka joogaan Soomaaliya, Uganda, Kenya, Nigeria, Zambia iyo waddanka Ghana.